coldplayjams.com.
No, God knows you're trying your level best. I'm meeting them myself. My go bo a go 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 na. My devotion pachite go. Oko ma pali fanzi oko merera. When you turn to your right to your left, ubungo wona oko merera. Zuende ra chibare kapena katangali. Mungati kumamba Yehova watirembera.
Yeah, 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 yes.
Muntu ndani panopadziko anganeni
no
ena amaika chingira komangati kumamba atereka yako iwe uipula. Be patient, nikira ngati mulungu samamuziva
asamudziwira pa iwe
ngati lesa samamuziva
asamudziwira cheyamba
sana muone Father God in action
asamuonera pa iwe chirero nyowa amaya samoto
Mose,
banyanja mata kula mbola nsebu akafuse Mose.
Okay. Kana passa identitete kumvetsera mabembero aana ake
oh Jehova
mama ona ali konzeka panzi patsuwa no rush
achita zindu mundavi yake yoikika ambuye mulungu sachedwa
chauta safunimira
koma ndavi yake ikangokwana Oderera zanzi wanzo
Ngati mulungu samamuziva
Asamuziwira pa iwe
Ngati resa samamuziva
Asamuziwira cheyamba
Sana muone Father God in action
Asamuonera pa iwe Mikango enjala kumango tiangana Akafuse Daniele Tiko lae nitimata kukweze dama udindo Akafuse Yosefe
Antu wakende ni fail Musa kaike ni fail
Jok anafaya yoni leo
Gati mulungu sama muziva
Asamuziwira pa iwe
Gati mulungu sama muziva
Asamuziwira chiyapa
Gati mbambe sana muone
Asamuonera pa iwe
Chirero nyo ama esambu
Coldplayjams.com.